It's your boy, Leaf Rex. Bye. 3, 2, 1. Wajua vile mi feel, feel. Kila time we umeni heal, feel. Zambi zangu mina chill, chill. Moyo wangu mi nitakupa free,
nitakupa free.
Chiki vile sasa mimi nina nga,
nga.
Ama kweli mola amenianda,
amenianda.
Aka nifanya mini kawa shuja. Ha, sina wasi wasi siwezi dua. Ha, ha.
Mungu wangu na kutresha, cause life bila we imekuwa ni pressure. Bila pressure nime apa kukutumikia bila mesha. Moyo wangu nitakupa bila kubakisha. Mlango pako kisha, pako mina pisha. Bila shaka wako mwanu tani karibisha. Kwenye msalaba kalvari yote yalikwisha. Kani osha dhambi zangu zote kusafisha. Ha, jumbe kipya na minendo badilisha. Sina hofu mbele zako misi taji sifa. Miki togo amenipa mini naridhika. Ndugu dada njoo kwake bila Yesu kisha.
Wajua vile mi feel, feel. Kila time we umeni heal, heal. Zambi zangu mina chill,
mina chill.
Moyo wangu mi nitakupa free,
free.
Cheki vile sasa mimi nina nga,
nina nga.
Ama kweli mola amenianda,
nda.
Aka nifanya mini kawa shuja. Ha, sina wasi wasi siwezi dua. Ha, ha.
Jesus Christ my Lord and Savior. Msalabani kanifia and my sins wateke. Ndevu haniwezi Yesu alimpa mateke. Njili nazidi siku mambio teke teke. Ha, uhaina ishi kwa his mercy and his grace. Ajalishi we ni nani uwe mercy ama grace. Joo kwa kibaba ye ata kusetia pace. Shida zaka taondo baki free bila stress. Ya, mina zidi stress. Joo bila press. Wukuku ndiyo baton joo kwa kena upress. Mengina chia mola iwe pass ndiyo tense. Ya, gomba na believe ndugu dada usi tense.
Wajua vile mi feel, feel. Kila time we umeni heal, heal. Dambi zangu mina chill,
chill.
Moyo wangu mi nitakupa free,
free.
Cheki vile sasa mimi nina nga,
nga.
Ama kweli mola amenianda,
nda.
Aka nifanya mini kawa shuja. Ha, sina wasi wasi siwezi dua. Ha, ha.
I feel so proud I see Jesus in my life. As others suffer also with a lot of temptations. Yeah, it's not their wish, but it's some confusion that can lead anyone to such degradation. So you, child of God, you got to play your cards right. Undermine careless and make right your fight. Ha, this only positive, hold on it tight. And that's when Almighty Father will shine for his light. So, play hard, work hard, never lose hope. God brought a mission of which I shall achieve. The devil is a liar, I shall never be deceived. Neno lake mina soma, Holy Spirit na perceive.
Wajua vile mi feel, feel. Kila time we umeni heal,
heal.
Zambi zangu mina chill,
chill.
Moyo wangu mi nitakupa free,
free.
Cheki vile sasa mimi nina nga,
nga.
Ama kweli mola amenianda,
nda.
Aka nifanya mini kawa shuja, shuja.